ubonelele enam ungangikhohlwa noma ndikonile ndikukhubile emoyeni wakho kodwa ngithi sonke kunzima ukwamukela ukuthi awusekho awusekho.
Kanchani, kanchani, oboisi.